yo, what's up?
God, nothing much.
What's wrong? What's wrong?
I have a big problem.
What's the problem?
Okay, let me
tell
you.
Tell me, what's wrong?
Nina mwanamke, nina mpenda kuliko chochote. Anaupoza moyo wangu. Kila nikimuona, kila kitu kinakuwa sawa. Lakini wazazi wake, vile ya kitabasamu, I see an unborn president. Vile ya kiongea, I see a future counselor. Vile ya kicheka, I see all possibilities. Amekuwa kinivumilia, lakini ukabila. Amekuwa kinivumilia, lakini ukabila. Amekuwa kinivumilia, lakini ukabila. Amekuwa kinivumilia, lakini ukabila. Umetutenganisha.
Lakini utafanya nini? Her mother and her father, they don't like you, cause they're not the same tribe. When you tribe your east, so tribe your west side. When you talk, you don't sound like them. I know you feel pain, I do understand. Mwanamke anakupenda sana, ila west could know. Her parents are kufuata wewe for sure. Afadhali ungekuwa na cash, maybe in case I change his question. Lakini so case, it can't help, cause they don't like your tribe. Talk to her sometime. Last time she was crying. It's all about you. I make me skip and check it. Now I'm with you. Pokea zawadi kutoka kwake. She gave me some stuff. Please open for yourself. Ana kupenda sana. Usiwe na nyingi stress.
I want to make it official. But her father. I want to make it official. But her mother.
Kwa sababu ya ukabila, mali, dini, yeah.